mkwano wangi. Sitoruhusu toeke machoni pangu. Niko na wewe. Mi baby on your back nijisikie. Shida zako pia ni zangu, ni mimi na we till we die, yeah. So come give me hangover. Nimekupea na nafasi uma controller. I miss you, come closer. Closer, closer. Don't sit down, bend down, bend down. Cuando mueves, mueves. Baby girl, sit down, bend down, bend down. Cuando mueves, mueves. When I look at you, kitu mi feel ni kuwa na wewe tu, to be with you. Swear ni bahati sitokuacha my baby boo. Roho haikimbiza, washusha pandisha mara waipeleka juu. I hope me don't have you. Ni call anytime you can miss me, my smile with you. Ah, oh boy, you keep me ginger. Ah, I could put a ring on your finger. You give me ginger, ah, miko put a ring on your finger. Unahaba ya kumfa umeninyesha, tufike mbali watambue dunia. Wenye roho visirani watakesha, kesha. Unakubalikana, kupenda sana. Nikikukosa ntajipiga risasi, ona tunafanana. Ni kama wana, umenijaa kwa mutima. I wanna give you my own. Kupaki na mime ushende fawe, ushende fawe. Mungu atupe mind, I'm gonna put a ring on your finger. When I look at you, kitu mi feel ni kuwa na wewe tu, to be with you. Aswea ni bahati sitokuacha my baby. Roho haikimbiza, washusha pandisha mara waipeleka juu. I hope me don't have you. Ni call anytime you can miss my smile with you. Make a put a ring on your finger. Ah, oh boy, you give me ginger. Make a put a ring.